manicure. She's a mother, got you that assure.
No limits.
Then the 6 will never change.
Achita Kumba Kumba.
Kanawati wada gangsta. Dide bati usandi stressa. Ex yangu ya kaenda kungezesa. Now, andi chada zon stressa. Ex yangu ya ganchemeza. Kundipa mtoro kumiremeza. Asiwe usandi chemeza. Iwewe
Kumba Kumba.
Ex yangu ya ganichemeza. Kundipa mtoro kundiremeza. Asiwe usandi chemeza. Iwewe
Usaso ndi daro shamwari. Kananda kudane ngenda to dao shamwari. Sheruda shine naro shamwari. Wandai dai chongo don chikira salari. Taingenda shukipira mfunge. Pinda ne moyo apandiri mochikiwa mfunge. Richieza kuchitira rifute. But muna chindi daka kunge piare mafunde. Iwewe auzo ndaro I'm sure. Wakasiana ne makava I'm sure. Auzo chikiwe ne matara I'm sure. Auzo kuchanguwa yangu kunge para I'm sure.
Pachetisadaro.
Ex yangu ya ganchemeza. Kundipa mtoro kundiremeza. Asiwe usandichemeza. Iwewe
Kumba Kumba.
Ex yangu ya ganichemeza. Kundipa mtoro kundiremeza. Asiwe usandichemeza. Iwewe
26 will never change. Toti Maria msande. Ipapo dresa prayer ni Sunday. Choda anu ndidaba sina chiwande. Nemu mvura mose onditi handi. Andi chada geto bati. Ukuti nasi anonditi dati. Tangwane omuka anasambati. Aiwa izozo andi chati. Jikaneta tota kepele close. Chela vino manya kureskos. Usandi tuma kujisia by force. Ande mberi usandi by suppose.
Ex yangu ya ganchemeza. Kundipa mtoro kundiremeza. Asiwe usandi chemeza. Iwewe
Kumba Kumba.
Ex yangu ya ganichemeza. Kundipa mtoro kundiremeza. Asiwe usandi chemeza. Iwewe
Kumba Kumba.